Wolf gang, nigga. Woof, woof, woof. T-Home Records. Mara ya pili tena.
Unajua unayempenda lakini ujui anayekupenda. Unayempenda zaidi kwa sana na utakutenda. Mabaya, maovu, machungu moyoni. Maswali mengi, mbona nilimpenda kwa dhati. Lakini wajua mapenzi kakujaribu, bahati, nasibu. Alikuwa kama daktari kwangu, alinitibu. Nikiwa low, alifanya ni feel high. Alikuwa kadra kwangu, alikuwa ngwai. Na siku why, fikiria mgeni wacha, walai, bilai. Lakini usilolijua ni usiku wa giza. Na kumbuka struggle ya kumpeleka tapiza. Nikamshow, nikiwa start, tutafika di Ibiza. After some time, akaanza kunaivoda, tunamwaibisha. Juni likuwa chini, mados kwa naingiza. Lakini ausha ngipea more time, ningemfurahisha, yeah.
Strong for you, but I couldn't take it anymore. No, no, I loved you and gave you my heart, but I haven't let you go yet. I haven't let you go. I never wanted utter anger. Try to be real for you, but it is what it is. Yeah, find a better place. Yeah, find a better place.
When I met Angeline, I was barely 16. Now her was so clean, she was gonna be my queen. Afridalism, taita na mjaka. Unique physique, kaifon, chaka chaka. Then I made you mine, you was cool with it. Got you diamonds, let you shine, you was fully lit. Deep down my heart, you had the warmest seat. Till you had to bury my heart onto the pit, man. Yeah, utakuja piga magoti. Utalia, but sita wipe yo machozi. Nasikia sponsor wako, ati ni mamluki. Anabunduki na yuko wacha hali maututi. Ati alipiga miti, kakupiga na kiti. Ata sayuko hosi, manze ufeel fiti. Kuwaribu uliandikisha P3. Now your benefactor anaosea kamiti, yo.
I gave you my all, trying to be strong for you. But I couldn't take it anymore, no, no. I loved you and gave you my heart. But I haven't let you go, you go. I haven't let you go, go. I never wanted utter anger. No, no. Try to be real for you, yeah. It is what it is. Yeah, find a better place. Yeah, find a better place.
One thing we see ho, second thing I'd rather kupa juu yako alafu deni wani o. Jusquizi maklande wanaletea ma old school kama channel o. You are my Aaron, nilikuwa bo. Whenever I ran Aaron, nilikuta maziwa ulilia o. Hadi wangapi watoto, hadi ngapi photo. Nikutek, ujue, indio king wengine joy raiders. No wonder nilikuweka kushoto. Real G wengine kitu wanaza shoot tu ni photo. Ulichoto kwa makriza nguvu, but ulipata nitapiga koto. Most wanted gashie, body yako ni wachie. Ain't nobody bigger than me, hata ama nobody. Wakikuponga chakila, mi ponga na mi songa na. Mikatika nami, big time, root boy. First date ghetto, second date studio, skiza instrumento. Jump kwa yako mind, but love yangu deto. Pizza, dominos, ata dominos, gari si rento.
I gave you my all, trying to be strong for you. But I couldn't take it anymore, no, no. I loved you and gave you my heart. But I haven't let you go, you go. I haven't let you go, you go. I never wanted utter anger, no. Try to be real for you, yeah. It is what it is. Yeah, find a better place. Yeah, find a better place.
Apart from Jesus, pia mziki menisave. Apart from wearing Jesus, pia makwa maklub nimeslave.